yarutse mama urara n'ubuyo be bwose mbutaye amarira yose naguteye nsabye imbabazi ubunaci yakenge ibyo kurara hanze na moves ubusinzi narazitaye ibyo guca mbibish nashonye kumugera udukimizi mwanya wose nataye nicuza cyane iri fake nanyoye amaganje nasumbye gutana inzira ni cop nashoye kumugabo past nibyo nananiwe gusubundaje girira ikigongwe nubwo mbisi ko nambabazi nkwiye nisubiyeho nkunsoma bible ukamuri gospel mvuye gusubira trash no gutakamba cyane nsaba imana umutima umenetse nkiguturama mfate nk'ingabire sinaruta nkuze zaba untunze umutima wankunze umugabe kazimu wavutse urukundo rwawe nsaruraga inshuke nyamiga mukuru mu bakunzwe guseka nibyo byonyine ubukwiye nukwiye kurira ora mama ndagarutse mama ukwiye kuruha oya mama zatanga umusada ukwiye gukena oya mama zatigitamura ntiwaberwa kugenza ibirenge McQueen ndi gushaka umupenzi ukwiye kurira ora mama ndagarutse mama ukwiye kuruha oya mama zatanga umusada ukwiye gukena oya mama zatigitamura ntiwaberwa kugenza ibirenge McQueen ndi gushaka umupenzi kabura nikaboneke umutima mbabazo wankunze sinagusezeranye ibirenze gusa nuzigera ugenza ibirenge amajoro n'iminsi isindwe byose wa lines arenze igisenge jinkoni z'amamvura ibikomere nagutegeka umutima wakobotse byahakira ryo ubuto bukaganza amadasu ya gisora rakuza kungwa n'umugore umwe musaza abandi bazinjira basohoka ninde wanteruye utega ibiganza usibye mama niwe ukwiriye kwaka umutima wuzuye urukundo umutegarugo rutaranga umwaga iyi nshuro nje guhoza amarira warize nta n'umwe ufite watakira ngawushika mugwe mu gitu cyo wabyaye wababa yatannye nahoze nirukanye imbwa yasaze gusa ngarutse nk'umugabo wareze mfate nk'imvubu imihanda yasebye mfate nk'inarihe igikomeretse
kurira ora mama ndagarutse mama ukwiye kuruha oya mama zatanga umusada ukwiye gukena oya mama zatigitamura ntiwaberwa kugenza ibirenge McQueen ndi gushaka umupenzi ukwiye kurira ora mama ndagarutse mama ukwiye kuruha oya mama zatanga umusada ukwiye gukena oya mama zatigitamura ntiwaberwa kugenza ibirenge McQueen ndi gushaka umupenzi.